xafladan waxaa iska jartay to shahaadooyin la ka gudoonsiiyay isla markaasna la ka wareejiyay bilaan iyo dhalinyaro lanta oo bari barnaamijka tamarta qoraxda solar energy ee go'deen hanu kamid ah hay'ado gorgolow magaalada Baydhabo iyo wasaarado xanaanada xoolaha koonfur galbeed iyo tan dawladda federaalka Soomaaliya ee ka go'day magaalada Baydhabo iyo munaasabada way baa ku qayb galay masuuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed aqoonyahanna macallimiin madax ku soo tii hay'ado qaybtu ku ay tababarka iyo qaybo shirdoon bulshada ankoreen hanu kamid ah ardayda ku faa'iideysatay tababarku iyo way baa ku hadalana walyaabo iyo barada muhiimadan la taa
maynana baray solar siilun ku dhali lahay quruxda idiidlan ku dhali lahay dab may kaleena baray si ganacsi la furud lahay may kaleena baray si deengii oo wiliib walwalbo solaraga si shaqadaas ay ka saabsan oo suubsada lahayn een maantanka mahadnagay ardaydi asla barani solar wiliib ganacsi si la suubsada lahay eediyada mahadsantiin ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadnagay
wali kale ba jiraan lan kasta oo inta fadhiimay awoode inni solar jay goos ee ku badbaadi ku faa'ideysada wali korontaha ay afaarahayeen ku kumaarama taasa horta guul un helna inka wiin tan kala ma yataa asharadan ka dambayna nasiye macallimiin tan nasiye may bahayna qaabka ganacsiga leen sameeyo wali faa'ide iyo wali qasaare ah
wal dadka li had joojin hayna maang mahad nagaana anguno nasi solar yaalkan anka shageysan solar maalgelin un ninsiyo yaalkan anka shageysan dabkun kuuraysan korontadi oo la agabuude inay hayna maana in hal korna reeydin sidii hanana dhoola iyo inta hadibti inta ni gargaartii
banka kala hanu kumide macallimiinta biyaaynta oo barkii ya dhansho way baardayda kala dardaarmay iyo ku faa'iideen bulshada intii kala
galab oo meel la sansiyay ee tayo leh casri ah hayaa dadka oo ka baran may kumud haytay in lama maalmo oo la isticmaalo gaajada galabkii way nasiyay maadaama heeyadna siiday hadii halaa waa tamaa eraan heeyadna inday atirtay hayaaba dad bulshada lagu baray kumud haytay ma fadaan saasina dheeda may fadaane hadii aqoon dil sanbari hadii gaabka laga shageysta la sanbari hadii sidii la sameeyay la sanbari inigu waxyaa la siin ka wareeyay saacadan lagu bilaabay isin leedin walaal la taan ku fikirta nolosha hormariida bulshada hormariida walaa uu saarto la siin ku fadee
fursad feela haystan markii aad la fiiriyay fursad walaa qalabkii isin la siin ku wareejiyay oo solar system set dhameystiran meesin ku caawin doontaa inaysin naftiin meel raayso wal ugu qabtan ku ugu faa'iideeytan iyo bulshada isin insaada doontan la ugu faa'iideeytan oo yaani isin fursad isin naftiin ugu faa'iideysan yaani ganacsi ka bilaaw karto ama ganacsi toos ah oo solarkaas ka dhisan nagado oo indiyaadi adag shaqaysata xirfadi solarka oo solar installer nagato magaalada galna
gadanbayntii aanu ku miday masuuliyiinta qaybta ku aytay munaasabada iyo way ba sheegana in xirfadooyin noocan ah iyo baahi shar duban aan qabeen ardayda deegaanada
tusaale ahaan haddii geeka abuur la kiindiibi la ka beerta abuuray iddaana la ka baahin abuurkii isugaahay hoob adag gadato maalintaasa ku fikirti laakiin iddii baahidii aad oo yaallo iduun taga meeli ilaahay wal unku biyoob ilaahayga waa qabtay beertun abuuray irkina hoguwa irkiibaha hooraha hoob aad erto abuurkaas keedna ku helaas bakaarna ku duugadaas iddaana ka arad bahasadaas neef irmaan ana ku gadadaas misgidi isu dhalo hoos solar kun geeka la kasi way limid ee abuurki solar system kan way limid ee abuurki hadii abuurki isan aan tan lan wal balanki abuur shay aan isu in yaal lan beertis adablee arimadow kiyaal email horsil roog abuurki la kiridi lahay aaminagade marka lan beertis abuur shay aan ay wal warsade horta way siin sheegay kan way limid ee abuurki sida ay muuqato ama injineerki macallinkii haye asharki siin siyaay ama ku sheekay ama barnaamijku oo aan la dareeri bilow shay iyo gabagabadiisba aan la socodi lam saddex sheeya solar system kun siin ka anface number 1 horta khabrad ada barati oqoon ada baratay ada hakin ziyadiyo shalay jahil ada ku hayti oo geek ada baratay hakin ziyadiyo way in ku faa'iideysada korta ko adii ku faa'iideysadaas lam dad ada ko baxsana in ku faa'iideeyas
maamulka dawladda hoos degmada Baydhabo oo gaabiyo gudoomiyaha degmada ahna doonka magaalada Cabdullaahi Alwaatiin oo gaabiyo dhamaan maamulka gibeeyo shal duun ma inta mahad bileen oo gudeediyane wasaaradda xanaanada hoolaha oo fursadoon siidi antan dad ee bulsho ee reer Baydhabo ee 22 kan qof ah fursad aan siidi inay khibradiyo ka shaqaysano koran
xirfada barado ka barnaamijka tamarta qoraxda solar energy-ga iyo way baahiyaha nagada doonteeto walbadan ku bedelo doonta ardayda baradeen oo la liyo